9flavor.com.
Bana lady la peni na kwete ya visha pano. Mumawe wanenda sana panga kingdomu ya shapamo. Nifota upelela dena ititi paka pano. Sende isafuka wa shapalo. Kwa isi mfumu ya shamfumu, kwa isi mfumu ya chamfumu.
Vila mbana lady la peni na kwete ya visha pano. Mumawe wanenda sana panga kingdomu ya shapamo. Nifota upelela dena ititi paka pano. Sende isafuka wa shapalo. Kwa isi mfumu ya shamfumu, kwa isi mfumu ya shamfumu. I am strong.
Kirio, 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 kirio. Kirio, 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 kirio. Kirio, 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 kirio.
Breaking the records, I'm living the blueprint.
Daydreamer,
changing the methods, revealing the true hits.
Gamekeeper,
Bandeta la beef, Deba Pavage.
Tanglima,
Bandeta la heavyweight, but I carry him.
Benzema,
stamina, stamina. Ya fula mono for nothing. Stamina, stamina. Everybody mono for nothing. It's dangerous the way I'm coming up. Lenovo de chita shamon up. My record label mo kabila. Ine oba fire go sign up. Swebo yaga beba, swebo yaga beba. Kuyo wa muntu jaga inti mwana twaga lega. Moyo guga ujisa, swebo guga tutonka. Kagwe ina gulega, kasalo yaloga iloga. They never be strong, break of the bones, drop of the bones. Mother the queens, mother the kings, get out the thrones. Get out these drives. Put them in a song, then I change my neck to 7-6 tones.
Vilamba na lady la peni na kwete ya visha pano. Mumawe wanenda sana panga kingdomu ya shapamo. Nifota upelela dena ititi paka pano. Sende isafuka wa shapalo. Kwa isi mfumu ya shamfumu, kwa isi mfumu ya chamfumu.
Vilamba na lady la peni na kwete ya visha pano. Mumawe wanenda sana panga kingdomu ya shapamo. Nifota upelela dena ititi paka pano. Sende isafuka wa shapalo. Kwa isi mfumu ya shamfumu, kwa isi mfumu ya shamfumu.
Before we cut, we sharpen. We have to go through pain. Before we get, we have your pain. Okay, what it do to me, Jimmy? Before we cut, we sharpen. We have to go through pain. Before we get, we have your pain. Respect the boy, boy, I'm gifted. The boy, I'm gonna go to the Kalimochi. Prep the boy in the festival, and in the best of all. We invest the time, we invest the blood. For the first time, we invest the soul. Spirit, and the mugat, and I feel the extra soul. Filamba na lady, the penny, na kwete ya visha pano.
Muma we mwanenda sana panga kingdom ya shapamo.
Nifota upelela dena ititi paka pano.
Sende isafuka wa shapalo.
Kwa isi mfumu ya shamfumu, kwa isi mfumu ya chamfumu.
Vilamba na lili la pena kwete ya visha pano.
Muma we mwanenda sana panga kingdom ya shapamo.
Nifota upelela dena ititi paka pano. Sende isafuka wa shapalo.
Kwa isi mfumu ya shamfumu,
kwa isi mfumu ya shamfumu. I am strong.
Kirio, 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 kirio. Kirio, 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 kirio. Kirio, 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 kirio.
Sounds like magic.